kooti enkuru etudde gaba esingisizza omusango omusajja Christopher Okello Nyomo ogw'okutemula abaana bana. Wabula abatuuze mu kitundu ekyo baagala kooti ono emuwe ekibonerezo ekikakali. Omusasi wa Febeti Ziwa Kabituwe.
Abamu ku bantu baagala Okello ono asibibwe mayisa, abamu baagala kooti emusalire ekibonerezo kyakuttibwa. Kino kidiridde omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka okusingisa Okello ono omusango oluvannyuma lw'oludda olwabi nga lukulembeddwamu Jonathan Mwaganya okuleetwa obujulizi obukakasa awatali kubusabusa kwonna nti yeyatta abaana abattibwa ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno mu kifo akuumirwa abaana ekya Early Childhood Development Center egaba. Okusinziira ku mulamuzi ono, Okello Nyomo ono yakola omusango guno oba yaguzza ng'ategeera bulungi omulamuzi agobye okwewozaako kwa Okello Nyomo nga agamba nti yali tategeera bulungi mu kiseera we yakolera omusango guno.
Ono ayogera abantu abamu ayogera tumanyi musango ki mulamuzi gwagenda kuwaani Okello wabula wana bamusi ebbanga lanabamuwadde fetujjako omusango kusuza ekinaba kize wabula ekyokuta Okello kyo kyagana kuwaogenda omukazi yatta abantu ekirungi omwebe ng'asibiddwa mu kkooti naffe tugenda nga basanyu kunye Okello ng'asibiddwa ebbanga erimugwana okusinga ku mulugo osamu arasi abaana
omukazi yatta abantu
mu kiseera kino omuwaabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya asaba kooti ewe omwami ono ekibonerezo ekikakali olw'ensonga nti ekikolwa kye yakola kyali kya butemu nnyo era kyali kikolwa kibi nnyo. Mwaganya ayagala ono awewe ekibonerezo ekisingayo okubeera ekikakali. Kubakinana 8 CBS FM, nze Betty Ziwa.